wana fofu wori euro ranero kadanna ko hari bangal mudun no docteur self kone opnemologue
au niveau public
euro ranero ndu citala bangal fofango yitti internet do ko buri hewde hen fu yimbe be dum woni mu en be tawam cartoon mudun en yijam e dum wadda e mabbe du na wala becci chaldi mabbe du wulam taw ko hewi hen fu
alqadara burbe chawde o don nyaw o li mali yule ngalure bamako region kay docteur salif kone holtiwide o don nyaw o jati chadale monde
bamako do yimbelbe nyaw o nangata ana hewi sanni ana buri yimbele temdere chapan jitti jitti de temdere fu modu nangata le ngalure ne ko serti elamu kay tom le temdere fu chapan nay nay o don nyaw e tidala modo faham bangal chalale leedi amendi don sabi so kana kobe leedi amendi ana narda homo fu wata hen koyde mudum yalla ima daraji gondudi wadede fa nyaw o rabagul mudum leede amendi ana hebene jogolal an heba lawul
cercle yeli male le lamu kay limtike yimbel nokoy dido chawbe oro nyaw tuberculose euro runner ka non dogotron en chawrobe oro nyaw o holliti jogadi telaji kadana alfuseni makalu kijaado kabar oro nyaw o to suru docteur yeli mane
on a bu sans
hala makafa tampa nyawbe an yiade sawra nokoddo nami je hibba mako luna kay tiagal mudum be neltirta warde do amen do jukitaade tafaji mabbe do ciddala maw wombo be bamirobe ni tam tafaji balebe tabi yewa so nyaw o anay mu'en nadu so wala mu'en tabintinaabe do mu'en wiire nyaw o kana sawi dum sawrgol mu'en do wana huune ne wiire buri fuso be kootile kireduji mabbe to so wiama be ngara lewru be bay wadde libbi didi nadu libbi tati tabe jotaki doktor hono fu sawrgol be do yimbelle
ko buri hewde yimbele chawi be odo nyaw o na hitina sere non seddi hawa keita chawi do odo nyaw o to bankaston holtiwide jamarne jati nefete soni atorama odo nyaw o
mi do jamno mi do hubbe no du sanni jam wakati fu mi karto tolo imi ke jonka mi yotti ke so do to war fami yewa so tawi dum wana nyaw nawdo sabi fuddon de ka nyaw bubal oni min non chagal ko yotti mi ton ko do to ra en be holti kam mi do dum nyaw do yora ne don don garbe do to de kam banti hore mu en be takki ke kam to nyaw do yo rarendo anema yimbe yidata ma fi
docteur self kone hokkido tajural wiide o don nyaw do yo raneru na sawre na darda jamarande yewtade tuudi docteur
si j'ai un conseil a
so mi jogani waaju malin koobe mi wiyam be jonte didi na do jonte tati fu be immo be jotto su docteur orbe yewa so tebe chawa nyaw so o sawra male wakati on waaju selule fatima tayu ti dala fu yottinay bingel adam nasu nyaw o bami fa jalike sawrgol mudum latta ko hunde ni mi le ko heew hendu fu o wadan jom do nyakudo bangal fofam
très important
beradi nyaw sida sifaji goddi dun na mbawi latade sababu o do nyaw do ranuru e misalo diabete cancer e na 3d podde bonde kanon kambe docteur be beedi wiide wana wajibi neddo jogi do nyaw sida tawre do ranuru madun jo do ranuru tawre sida